Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all listeners at Radio Pulpit. Ngegama lika Jesu. Kusese inyanga yabo mama. Izwi kaNkulunkulu lisibekele omama ukuze sikwazi ukufunda kubo. Ngani ngoba sikhulumile previously, sakhuluma ngendaba yokuthi umama uyi-gateway. Ngaphambili sakhuluma ukuthi it's your choice kuna umama babili. Nalaba ngcwele ku-First Samuel sifunda ngabafazi ababili. Manje those two women abantu uNkulunkulu enzele ukuthi kukhona izinto ekufanele sizibheke and kukhona izinto ekufanele sizifunde ngani uma sibheka kakhulu ezini likaNkulunkulu in many chapters whenever kukhulunywa ngento yomfazi there will always be two women ngani ngoba kukhona lo omuhle kukhona nala omubi and manje you know ukuthi a woman is a type of a church many times manje ayikuthi le lama chapter basitshela ngayo bekungasinto eyenzakalayo into eyenzakalayo but at the same time uNkulunkulu ukhuluma futhi nanebandla ukhuluma nathi singabantwana bakhe manje uma sifunda lapha yana ku First Samuel u chapter 1 lithi leli lizwi there was a certain man from Ramathan a Zophite from the hill country of Ephraim whose name was Ilkiah, son of Jerome, the son of Eleu, the son of Tou, the son of Zup, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were the priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portion of the meat to his wife Peninnah and all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord has closed her womb. Verse 5, this went on year after year. Whenever Hannah went up to a house of the Lord, her revival provoked her till she wept and would eat. Elkanah's husband would say to her, Hannah, why are you weeping? Manje, uma sibona leli vesi bangcwele. Lithi leli lizwi, year after year, bekwenzeka into eyodwa. And kwaphela iminyaka yenzeka into eyodwa. Manje, la ngithanda ukuthi sibheke something. Uthe ngelinye ilanga, she made a decision. Yokuthi enough is enough. Manje zingenzeka izinto on and on noma ngabe yini empilweni zethu. Kodwa unless sithathe isinyathelo ukuthi enough is enough, kuthi ngeke lento ime, angeke izime. Izoqhubeka yenzeka ngani ngoba uNkulunkulu usinikeze iauthority yokuthi uma kwenzeka into sine authority beka lapha basebukhoneni bukaNkulunkulu they've come to sacrifice but lento yenzeka ebukhoneni bukaNkulunkulu and God is saying nothing ngani ngoba umnikeze iauthority ukuthi makenze something about it manje izwi kaNkulunkulu lapha liyashela ukuthi lithi lana, and because the Lord had closed her womb, her revival kept provoking her in order to frustrate her. Kukhona izinto bangcwele, isitha esingazenza ukuthi uba frustrated, noma ngabe yini. Manje kukhona lezo zinto sezikhona, kuwena ukufanele ukuthi uthathe i-decision. Manje lithi leli lizwi. Malchubeku verse 8. Elka, her husband, will say to her, Hannah, why are you downhearted? Don't I mean more than you, than 10 sons? Verse 9. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Manje siyabona ukuthi namhlanje uHana uyaphakama. And uphakamela ukumela into yakhe ke manje. Lithi waphakama. Makaphakama, now Eli the priest was sitting on a chair in the doorpost of the Lord's temple. In bitterness of the soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only a look upon your servant Israel, and remember me, and not forget your servant, but I give her a son. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Manje, ubeyazi ukuthi uNkulunkulu ebefuna ababa ngamaNazari. And ebebona nesimo esikhona kulabantwana baka Eli. Ukuthi manje bekuwabafana ababenza imikhuba. And at the same time, she had to stand up at the right time. Wengempela kunenithi uNkulunkulu ayidingayo ukuthi akwazi ukureplace uElingani ngoba laba bafana bakhe babenza imikhuba engafanelekanga njengoba izwi likaNkulunkulu belisitshela ukuthi bebenento ukuthi umhlabelo bangawenzi ngendlela nento ukuthi abantu bezile bezonikela bona bebethatha amantombazana laba lale nawo manje izinto bebezenze zamanyala and at the same time yena makaphakama waphakama ngesikhathi esiright isikhathi uNkulunkulu enesidingo ngayo manje kuyasitshela ukuthi whatever siyenzayo idine isikhathi kufanele ukuthi uphakame okokuqala ungayekeleli into and at the same time sesiphakeme kudinge ukuthi sibheke nesikhathi is it a right time yokukhuluma is it a right time yokuvala umlomo is it a right time yokuact however kufanele ukuthi siact ngayo manje lithi leli lizwi kuverse 12 As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth, meaning that she was praying spiritually. And verse 18, little Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I'm a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace. May the God of Israel grant you what you have asked of him. Kwalapho bangcwele. What are we learning here? We are learning ukuthi ezinye izinto they need a person on an authority higher than ourselves. Ukuthi I release the anointing, I release amazwi athile ukuze leyo nto ikwazi ukuthi manje iphumelele. Manje uEli uma ngabe angazange still I release there was something ngani ngoba bebese sikhathini lapho beku presence zikaNkulunkulu. Lapho besuke wherever basuka khona ngoba babesuka abantu from all the angles of the earth siyakhumbula ukuthi even neBhayibheli lesitshela ukuthi lapha kuincwadi yezenzo kwaze kusuka nabaseTopia they would go up bayokwenza lento beyenziwa esenziwa nanamhlanje but manje uyenze ngesikhathi esiright sokuthi manje ayenze la kunesidingo khona manje ekuseni kwanamhlanje siyabona ukuthi manje lo ube poster ngobe benabantwana epost ukuthi unayo yonke into manje izwi kaNkuluNkulu ekseni ulithi ngithi ekseni ungaposti ngoba isaza awulazi ukuthi likuphatheleni uPenina waye poster ngobe ebone nabo enamadodana ebona ukuthi manje mina I'm better than her ngoba ngithola ngiyakwazi ukuthola abantwana siyazibona ama situation anjalo namhlanje abantu abobaba uma ngabe umntana akatholi bantwana ama in-laws lo mfazi abamfuni not realizing ukuthi akekho umuntu onomandla ukuvula isibeletho ngaphandle kukaNkulunkulu there are abantu abadivosayo athi ngiyadivosa manje ngani ngoba manje akatholi bantwana but siyabona ukuthi le ndoda le yona ibingazange yabona ukuthi uElkani wayemthanda umkosikazi wakhe noma ngabe engenabo labo bantwana amtshela ukuthi nkosikazi wami you are the best futhi udlula bonke ukuba namadodana amaningi kangaka manje ekuseni kwanamhlanje leli lizwi alikhulumi noPenina naye uHana but liyakhuluma futhi nabobaba ukuthi manje abobaba esikhathini esiningi nama in-laws uma umuntu ongazali uya uyaxoshwa emzini kuba nezinto ezikhulunywa ngawe ube namagama abuyizwa ngawe balibali ukuthi umntwana uvela kuNkulunkulu manje ekseni kwanamhlanje siyabona lapha ku chapter 2 wakhona ukuthi kwagcina manje masifunda into kaHana wagcina uNkulunkulu emenzele ifavor wavula isibeletho sakhe wakwazi ukuthola abantwana and manje ngaphandle koko engeke abatholi laba abanye siyathola ke manje ukuthi seke batholile laba abanye ngoba wagcina seke enabantwana abayi 5 njengokusho kwezwi likaNkulunkulu lapha ku chapter 2 wagcina seke benabantwana abayi 5 manje i5 we know ukuthi it's a grace ngoba wagcina ene 3 sons and 2 daughters the very person owaye isibeletho sakhe sasivalwe uThixo manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi sibheke ukuthi manje kwaphelelaphi ngoPenina ngoba manje ekaHana yaphelela umntana wakhe eseve uNkulunkulu ethempeleni kodwa masibheke ku chapter 2 ukuthi indaba kaHana I mean kaPenina yaphelelaphi ngokuthi manje azibone engcono azibone enakho konke lo engenakho manje ekuseni ngithanda ukuthi uma unezinto ungamhleki omunye ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu kusasa uzokubelaphi akazi uNkulunkulu ukuthi kusasa lo omhlekayo uzobe kuphi siya kusibona izinto nala isihlala khona uthole ukuthi ukhule kini nihlupheka uNkulunkulu yenza ukuthi abantwana bafunde ubone uNkulunkulu eshintsha isimo sekhaya laba bebedla kahle laba izinto zazibahambela kahle bebhekela abantu phansi mawuthi uyabheka they are nowhere to be found izinto zabazihambi kahle manje ekuseni kwanamhlanje nayi chapter 2 ikhuluma ngoHana prayer ithi leli lizwi then Hana prayed and said my heart rejoices in the Lord my horn is lifted high my mouth boasts over my enemies for I delight in your deliverance. So uNkulunkulu bangcwele, she delivered her. Manje uthi I rejoice in the Lord. Ngani ngoba uNkulunkulu uwenze ukuthi manje amphakamisele endaweni ephakeme. Uthi kuverse 2, there's no one holy like the Lord. There's no one besides you. There is no rock like our God. Kuverse 3, do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. Kuyenzeka bangcwele ngaphandle kokuthi ukuzala nongazali. Kuyenzeka abantwana bakulalele. Kuyenzeka abantwana ubafundise. But uthola ukuthi manje kuba nale pride bakhona obona ukuthi mina I can make it. Ubani bani abantwana akakha bafundanga. Forgetting ukuthi nalaba abayilento abayiyo namhlanje bayilento abayiyo ngamandla uNkulunkulu akuphe wona. Manje lithi lana for the Lord is God for the Lord is a God who knows and by him deeds await for the Lord is God who knows and him in the deeds await mawusahleka kanjalo uNkulunkulu izinto zifake esikalini azweye abheke ukuthi izimo zinjani ngoba manje lapha kuthi kuverse 4 lithi the bows of a warrior are broken but those who stumbled are armed with strength. The bows of a warrior are broken. Manje, what does this mean that the bows of a warrior are broken? Siyathola ukuthi bangcwele lapha kumahubo eku 127 wakhona mayikhuluma ngama warrior lithi leli lizwi kumahubo 127 kuverse 4 malikhuluma ngokuzala ngokuzala ube nabantwana lithi sons are the heritage from the Lord children reward from him bese lithi kuverse 4 like the arrows in the hands of a warrior and sons born in one's youth manje leli lizwi liyasitshela ukuthi abantwana they are like the arrows manje lana uPenina I mean uHana sekethi manje the bows of a warrior are broken meaning ukuthi laba bantwana bakhe wayeqhosha ngabo they are nowhere to be found there is nowhere lapha bekhona nasezwini likaNkulunkulu labo bantwana beqhosha ngabo namhlanje bayezinye izinto ezingaziwa namhlanje yiko lokhu manje ethi the bows of the warrior are broken ngani ngoba ukhuluma ngabantwana ukuthi manje these were her warriors They are broken now. They are no more to be found. And njengoba besho ngaphambili, athi for the Lord is a God who knows, and by him did await. UNkulunkulu uthe makaweya, wabona ukuthi lo uqhoshile, uqhoshe ngento engimnike yona, wabhekela lo muntu phansi. Manje uthi lana uHana, the bows of a warrior await. Bese lithi lana makaqhubeka athi kuverse 5, those who were full hire themselves out for food, but those who were hungry hunger no more. Bheka manje bangcwele, asazi ukuthi impilo kaPenina yaphele laphi, ngoba lana uthi those who were full hire themselves out for food, but those who were hungry hunger no more. Asithola ukuthi mhlawumbe njengoba ekhuluma lokhu uHana uma ebheka ukuthi bona laba babegcwele namhlanje bahamba bayithengisa befuna ukudla. Alisitshela ukuthi izwi kaNkulunkulu lo myeni wabo mhlawumbe washona, make shona kwatholakala ukuthi lo oqhoshile nabantwana bakhe azange bamenzele lutho. Manje angizama uku-eda into eBhayibhelini ngoba lithi singa-edi singa-separate, but ngithanda ukuthi sibheke iHana's prayer ukuthi makathi those who were full hire themselves out for food, but those who were hungry hunger no more. Ubonisa ukuthi babephila kahle, namhlanje sekuyibo manje abasokolayo. Lesa sikhathi kwakukuhle kubo konke, kuyenzeka nanamhlanje. Yiko lokhu lithi zikankulunkulu masingabhosti. Bese lithi makaqhubeka, she who was barren has borne 7 children, but she who had many sons pines away. Loyo owayenabantwana abaningi namhlanje she's pining away. She never thought ukuthi izimo zoba nje namhlanje. Athi lo owayengena abantwana namhlanje unabo. Bangcwele lezi zinto zenzeka nasemalokishini ethu zenzeka. Siyababona abantu, ubona umuntu wayehlupheka, uthole ukuthi wayehlupheka. Ngikhumbula masikhula, there was this neighbor ugogo akhulisa abazukulu, omama babo nje bekwezinye indawo. Abantwana labo bangcwele babedla ipapa ngoshukela, ipapa ngomanzi noshukela. Kunzima, simangele sibancane masidlala siyakhona, bayabizwa babizela ipapa eno. But ithe mabekhula labantwana, kwaba abantwana abafundayo, kwaba abantwana aba-intelligent, kwaba abantwana namhlanje abanama-professions, kwaba abantwana abaphakamisa umgangatho wesimo bebekuso. Manje yiko lokhu, uma sinezinto kudingeka ukuthi singabukeli abanye abantu phansi. Ngani? Ngoba asazi ukuthi siyophelelaphi. The very person ombukele phansi is the person ongokwazi ukukunceda tomorrow. Manje lana uma sibheka uNkulunkulu ebesifundisa izinto ezinjalo ngalento kaPenina noHana, ukuthi manje siyekele ukuthi uma sinezinto sizibone ngathi zonke lezo zinto ziphima kithi, zonke ziphuma kuNkulunkulu. Athi lana, she who was barren has born 7 children. Manje makathi 7 children, uminishi ukuthi now is perfected. Ngani yena she bore 5 children. Maka she has born 7 children, meaning that everything now is perfected. Ngani 7 means perfection. Manje la exen kwanamhlanje, athi the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and exalts. He raises the poor from the dust and he lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes and has them inherit thrones. Bheka ke bangcwele, the very verse uyayithola ubani uIsaiah uyayiphinda naye ukuthi he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ashes. He circled the barren woman at her home like the mother of many children. Makayibeka Isaiah yena. Manje, for the foundation of the earth are the Lord's. Upon them he has set the world. He will guard the feet of his saints, but the wicked will be silenced in darkness. It is not by strength that we are prevailed. Those who oppose the Lord will be shattered. He will thunder against them from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. Manje ekuseni kwanamhlanje ukuthi bangcwele ekuseni sibheke izinto ezifana nalezo. We may say besifunda ngendaba kaPenina, sifunda ngendaba kaHana, kodwa nathi izwi kaNkuluNkulu lifundisa thina okokuqala ukuthi masiphakame. Phakama, ungalindi, ungalokukhala, kufanele siphakame, simelane nesimo uSathana esilethile kithi, nesimo mhlambe esikhule ngaso. May God richly bless us this morning. Ngegama likaJesu waseNazareth. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.